God, he's back. He's back. The DJ who makes your mama twerk. DJ Ish.
In my head, in my heart, and I know that you got
you in the mix with DJ Ish.
Easy.
You tap me on in the upper corner. Oh, and I know that you love me. I could bring that song up. Yeah. Give me a lover. Me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you believe that? Whatever me, no giver. Oh, I.
Hey.
Girl, forgive me, nina poko. Me ready, when the cause, as in me kupoza. You tight the mungi, ne peke on the toes. Go back in, me out of jumbunta, oh. Me know. Me know. Me know. Me know, me know, me know, me know.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets.
Ladies, control yourselves. It's the DJ that gets you wet.
And I know that you got
DJ Ish.
ISH, DJ Ish 254.
Oh, and I know that you love me. I could bend that sun up.
Lama, yeah. Lolo.
Give me a lover. Me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you believe that? Whatever me, no giver. Oh, I. Girl, forgive me, nina poko. Me ready, when the cause, as in me kupoza. You tight the mungi, ne peke on the toes. Go back in, me out of jumbunta, oh. Me know. Me know. Oh. Me know. Me know, me know, me know, me know, me know. Oh, I know, when you love, kuna panda na kushuka, baby, let go. Take me slow, oh, hata nina poko susutu, ne baby, let me know. Ooh, they wonder, not knowing how come you ended up with me. Daily wanna ponder, eto sina kitu mbona bado upona mi.
Now,
you the make me go
pose. Now hear this.
Now hear this. Oh, kiss me on toes. Funga milango si tu doza. Girl, forgive me nina popo. You ready kwenda kwa zi mi kupoza. You touch mungi ni pitu na toes. Toba kina mi ato jombo nta ole.
Me na baby.
Nini kuonga tsai dunia. Mi amor, ina dosi ya yeliona, sina la kuofa zile mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa, wala usijali nimekubali hivyo. Wako nimeloa, idha nitaelea nikajisamia.
Masheri, hata mapasi na sana yo, baby. Mayani, hata balobi natika yo, jame.
Masheri, hata mapasi na sana yo, baby.
Gaila tola, levedi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
Hatuna king size bedi la tola la,
bagaila tola.
Meridi ya moyo, kupenzi lako la thamani.
Masheri, hata mapasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi natika yo.
Hear this.
Talk to me, baby.
tuko we. Kila mahali wanifata fata, eti umedata data. Wanifata fata, haya nimekupa tension sema. Eti unataka my attention, eti nakupanga my temptation. Kama unataka my affection,
baby,
show me your love.
Looking at everything that happened between us.
DJ Ish.
Yeah. Inachoniumiza miro nikauliza kwa kwamba hutoniacha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako.
DJ Ish.
Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wangu. Love is so painful, love is not fair. Love is not exactly fine, you high for ten. Ningali kwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost when you choke on the penny. Ningali kwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizo moyo wangu, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizo moyo wangu. We used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me.
DJ
but I am muda ukabadilika nikawa siku elevi. Where's the pick, where's the texty? Tap down to me, please call me. I'm only the choker. Siunge sema kaweka upendo wangu ona dilema.
Shida
sema kweli akufukuzae hakuambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Love is unpainful, love is not fair. Love is not always like a final high for ten. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kamu wa upost when you talk on the pendimi. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka.
Simu yako maamuzi, mara mbili fikiria.
Rivers. You in the mix with DJ Ish.
Naomba uwe na subira, siyo eti sitaki kukuzalia. Wakati wetu utafika, tuwe na sisi familia. Na heshimu yangu maamuzi, naomba mpenzi wewe subiria. Hili jambo zito la uzazi, bado mie nalifikiria. Heshimu yangu maamuzi, oh. Hili jambo sina ujuzi, bado mie nafikiria. Naomba bado, naomba bado.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga life makes sense unadai bado. Trip ya pari unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi komo ni malize.
Zijune.
Alright. Basi filisi malize.
Zijune.
Basi komo ni malize.
Zijune.
DJ Ish.
Alright. Basi filisi malize.
Make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to top it. Bye bye. Mapenzi shamba, uyapande, uyavune. Ebwana we, mapenzi kulisha na nilishe.
Sema we ni pom-pom, 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 nyoko. Kama mzigo uko soko, 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 soko. Sema, acha longo longo. Is it yet it?
Nyo.
Is it yet it?
Acha fuka fuko. Foko, foko, foko. Lazima tuboke mito boko. Boko, boko, boko. Mwenyewe mija kwenye mboko. Boko, mboko, mboko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Now hear this.
Mama utakalo sawa.
Tuepushe na wafitini, fitini. Nimelewa chakari, na penzi lako jamani. Sito kwenda mimbali, niko mwisho safari. Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga. Nyuma rigirigi huyu mwana lawama. Akifunga kanga, nyuma alivosunda. Utamwana na sinala nikijiramba.
Ahe, ahe, ahe.
Penzi letu barida. Jigamba, ahe, ahe, ahe,
ahe.
Oh, penzi letu barida.
Unajigamba.
ISH DJ Ish 254.
DJ Ish.
Soba, nitakuganda karubaruba. Sito tuku tuku toka. Kwako nimekufa nimeoza. Hata wakinita soba, nitakuganda karuba. Sito tuku tuku toka. Tunaendana, tumeshibana. Zaula wama, kutonga tukwa sana. Shingo ya kikama tisha, nene za kimanga.
Now hear this.
shanga na hizi pesa. Nilijikuta tu kivyangu eti mwanzoni ulinipenda. Akabisha shetani huku kwetu lakimono kuniambia. Yasiri nitulie mitandani ukweli ukaukimbia. Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini. Ona tulianza bila mapeni na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni? Sulitakalia marufu. Uwape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni. Walitupenda sote wawili ila Lola. Yamemwagika haya zoleki Lola.
Ola, sasa umenachana nani? Ola, rudi kwangu mimi. Ola, sasa umenachana nani mama yo? Ola, rudi kwangu mimi.
Kweli nimeubuka, sina taga kukutazama kwenye sura. Milo ya ficha, Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Omba na susuluhisho mama. Sizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na we.
Lola,
sasa unaniachana nani?
Lola,
rudi kwangu mimi.
Now, now, now. Now hear this.
Sasa unaniachana nani mama yo?
Lola,
rudi kwangu mimi.
It's a love, it's a beautiful thing.
Ila kukowe mekulemea. Sababu ni wewe.
Jua inani choma kibanda.
You in the midst of DJ-ish.
I'll be your one and only.
Why just treat me right? I'll give anything you need.
Baby, hey.
Nizeli wa migwari. Mambo ya uzungu nisilewi. Kidogo na chopata baby. Usivimbe ipoke. Hata kukila umena usiseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl.
Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami sio sawa.
Nataka niwe na wewe. Lakini no romance with that finance. No no como kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami. Usijeniacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby. Njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy. I don't wanna be a slave.
Siseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minilewe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Basi niliwe nilivyo. 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 Usijeniacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby. Njoo twende sawa.
DJ-ish.
Chonde chonde daddy. I don't wanna be a slave in love. Fika baby I see.
Basi niliwe nilivyo.
Now hear this. this.
Chanini ushabaki wangu kishewe wenyongo mkali ya ini unasiri zangu nitunzie ushaniteka roho nafsi na mwili aga my baby boo fanya baby njoo dance na mimi ah usiseme no usiseme no usijeniacha solo hey hey kaja kufa moyo moyo nishasema wendo number one kipenzi changu maoni queen my only one furaha yangu oh wendo baby love alisha sema otile tena totoba kwangu mi vile vile lele lile baby we
baby wendo uwa uwa langu najivuniae wendo uwa uwa langu ushanogeae baby wendo uwa uwa langu najivuniae wendo uwa uwa langu ushanogeae ushanogeae najivuniae ushanogeae najivuniae Nahisira, nikiwa na wewe wanifanya nijidai tukose chapa, tulete mbele awe ni wangu mai mai oh, usha ni nacha mtima kwako nimekwama usije niacha mzima penzi litaganda najua so rahisi kupenda manya kuwa likutenda na ila kwangu shalenga oh, oh, oh. Wendo baby love Alisha sema otile Atina toto bai Akwangu mi vile vile La 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 Baby wendo uwa Uwa langu
Now Now hear this
Uwa langu
Now hear this
Baby wendo uwa Uwa langu Najibu ni ae Wendo uwa
Nakorifla I know you love me, and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Mr. Prevent, bang, I'm loving your own thing. Bang, I'm loving your own thing. Janja Nakita, kicking this him down. God, just know that it's nothing. Rather, I am a fancy, trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman, 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 woman.
Oh, 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 hold up.
She be my woman, woman, woman.
When I say pull up, you know what I mean.
ISH, DJ Ish 254.
I know you like me, I know you feel me. I know you want the life around me.
I can't wait, DJ Ish. Nimechoka.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I
ISH DJ Ish 254.
Bang, I'm loving your own thing. Janja Nakita, kicking this him God. God, just know that it's nothing. Rather, I am a fancy, trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman.
DJ Ish, kaboom.
Woman,
going hard on this motherfuckers.
Ring, ring, ding, ding, ring the alarm. I know I'm late, but I'm still coming. Sing, sing along my name, baby. Yeah. True love do exist. And that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your own thing. Janja Nakita, kicking is him God. God, just know that it's nothing. Rather, I am a fancy, trusting woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman. She be my woman, woman. Woman, woman. She be my woman, woman,
chini. Oh, 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 oh. I know you love me, I know you like me.
Now hear this.
So let me put a ring on your finger.
Now hear this.
I say woman, woman, woman.
Oh my, this is me.
Kolegedogo why so many number to work so go when it come my hand I'm not so dogo ona na na the colleague so a colleague dogo why so many number to work so go when it come my hand I'm not so dogo ona na 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 what I so my number what I so my number uh-huh what I so my number what I so my number. They say you so too much, too much, too smart, too smart. Who find to bear with me? They be so romantic. Nasito kwa chaka ma feeling na niye. Anji ana data na se. Nechana na anda kuloga na. Angwe uniriche mimi. Ambire na mbanda so ma. Nation killer. Oh you be fine my fashion killer. Oh who?
Now hear this.
Hello baby. Oops. Ala nilikosea nilimaanisha. Hello Freddy. How are you baby? Oh. Ona acha nafsi na kuita. Nisipojanjaruka nitapitwa. Unanipandisha pressure mchana kutwa. Kila siku wewe. Na mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Seme hunipendi unilize. Unitambo sister ya nipwaza eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu pendiwe. Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule yule mimi na yule. Yule 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 mimi na yule. Wamenibandika jina mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji ha. Akaleta bifeti na muibia. Si uongo bwana nitamnyaulia. Akishinda pazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister ya nikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Akitiga goma baby we. Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule 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 mimi na yule. Mimi na yule. Yule yule mimi na yule. Nisije kula mizonga wale wa kila unono. Ama nile tu kwa macho wale wa kila na mwili. Shari baby. Mimi na yule sheri. Hawa wangu ni wale wa kila yule. Kiuno kando kwa kando na ye.
Now hear this.
Just a girl, I've got the power to walk like a star, shining like a diamond. I'm just a girl, I've got the power.
Now hear this.
Now hear this.
way. My love goes two ways, two ways. Baby, baby. Wanasema mapenzi kidonda, lakini mbona nakupenda sana. Wamenipa story mob tu yako, na bado nakupenda bana. Pende ni kupende, can you see me tende? Nipende ni kupende, sisi pamoja tujipande. If you give your love to me, changa chingi changa oi oi, baby umeni chingi changa chingi changa oi oi, baby umeni chingi changa oi oi, baby umeni chingi changa oi oi. My love goes two ways, my love goes two ways baby, my love goes two ways, my love goes two ways baby. Wanasema mapenzi kidonda, lakini mbona nakupenda sana. Wamenipa story mob tu yako, na bado nakupenda bana. Lakini mbona wamenitreat kanganya, kunipitisha mimaruti panya. Baby unanichanganya, kila mara
Mja mwingi wa uongo, wamesha nita kigeugeu. Habari zangu medondo, ondo. Ila kawa, kwa kujitunga saizi pole. Ujakata chama baby, kutokotili niwe mtokole. Ay, 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 nimesha kosa sana sister likuwa wapi. Ay, 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 natubu kijani ya chantambia watu nini. Ay, 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 nisha kosa sana sister limsamawa. Ay, 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 natubu kijani ya chantambia watu nini.
Bore, bore,
harinauna wala.
Bore, bore, bore,
ujanjo meni kwa wala.
Bore, bore, bore,
harinauna wala.
Bore, bore, bore,
ujanjo meni kwa wala.
Nyonge mdeke, mwili nimekupa malengele. Umelipiga zeze, butu siku taka ni kuwele. Oma, kakio nilikuwa chona sonona. Ole mwanya, ona, uli niambia nitaterema. Ayayaya, nimesha kosa sana sister likuwa wako. Ayayaya, natubu kijani ya chantambia watu nini. Ayayaya,
tembele kama alivoimba yule msafi twende pole pole. Nimejitoa kwa hiari, misamiati ipo tayari, nikupe mapenzi hatari wewe. Najua kutunza vikali, nikupende kwa hali na mali, siku zote mie nikujali wewe. Iwe ni kesi niko radhi niwe mfungwa, iwe ni kesi kupenda ni hatia, iwe ni kesi. Zile nyimbo za zamani tulichezanga bolingo na ngai, ndoto zetu za ujanani twende harusi kule Dubai. Diva kiafrika kama yule Nadia Buhari, nikupende nikutunze hadi mwisho wa hii safari.
wapo wengi walopanga foleni ila chaguo ni wewe. Wasije nipora kama yule nikabaki kuwa na mwewe. Nimejitoa kwa hiari
na
misamiati ipo tayari
nikupe
mapenzi hatari.
Now hear this.
Najua kutunza vikali nikupe ni kwa hatari.
Mkwa miyano mboa
chokoleto samba loketo kinitega nyanguke naombo niokote. You already know it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire ya mtoto uko fire ya oh my baby on a replay. You my baby some dancing
DJ Ish.
Oh my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh DJ Chez, already your love. Oh, already your love. Chini kwa chini, ready your love. Oh, already your love. Chez, already your love. Oh, already your love. Na una nikipita na yeye ukicheza already your love. Nyumbani mini ende na yeye ukicheza already your love.
Oh, na una nikipita na wewe
shaky shaky hewe. Bitches are ready your love. Tonight we are messy messy. Oh, nipe ready your love.
Oh yeah, chiz are ready your love.
Mama we, mama we.
Talk about trust. Kwako nimezama nimechizi. Nivute kwako mimi niwe wako. Mapenzi yangu kwako naridhia. Baby nipe yote asilimia. Penzi lako hani nakwamia. Napenda unavyojua ndekeza. Hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojua ndekeza. Hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Sitoki.
Angel sent from heaven. Natural beauty God given.
DJ-ish.
When you light up my whole world. Girl, you make me go gaga. Ninapopiga raundi na shindwa zawadi gani nikubaiye baby. To put a smile upon your face. Jiwe ni wadha mana. Na nikirudi nyumbani na shindwa nyimbo gani nikuimbie baby. Embe dodo, embe dodo my darling. I'm the one who got die for you. Spend all my money upon you. My baby upon you.
I say my baby upon you.
I do the diggy diggy with you. Spend all my life with you. Oh, koko ni mezama misi hami my baby.
Wako, sitokia.
Ah yeah.
Ni mezama, sijiwezi.
Should write your letter. Love don't get you, I ain't okay. Oh, I ain't okay.
DJ
mana kituma ujumbe ureply. Ata simu yangu upoke. Upoke. Nimechoka na Safcom saying the subscribe ain't available. Leave a message after the tone. Okay, nangoja. I know I'm a boy child, ila know me a moyo. Ajipa moyo tarudi, I'm like, oh. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, yeah. Nasubiri ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri ipo siku tarudi ayai. Nasubiri ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri ipo siku tarudi ayai. Way before I didn't know penzi lina uma. Nikajitweka mzima mzima, ah, yeah. Na siku jua kimya peke kinatosha, yeah. Maumivu nayo unipa ona sijapona. Ona nimebaki solo, I thought you know you're my everything. Ona moyo naenda mbio, don't leave moyo wangu taniuma. Ay, 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 najipa moyo tarudi. Ay, 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 acha nimbe. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No way, no way. Okay, okay, nothing can bring me down. No way, no way, no, no, today, no way. No, yeah. Nasubiri, ipo siku tarudi kwangu mimi. Nasubiri, ipo siku tarudi, ay, ay. Nasubiri, ipo siku tarudi kwa mpini. Nasubiri, ipo siku tarudi, ay, ay.
Now hear this.
Now hear this.
Safari ni ngumu na ndefu, silete dhihaka, nataka upendo. Mapenzi ya kudumu, sinjaze viraka, ukaniache nionyeshe lengo. Jinsi navyo kuona mwenzangu, nataka kuyaparamia. Na ili swala nila kuridhi moyo, nafsi sije kujutia. Wale siwe lawama, hata mimi ninazo kanuni, ninazifuata sana. Usinipeleke peleke na mambo ya kihuni, ninajijali sana. Wala sipendi kujona na uzuni, nimesha penda sana. Na mpaka sasa nimetoka sufuri. Nini nichanda chema, chema, naomba nivishe pete. Nini nichanda chema, chema, nishima uiweke. Nini nichanda chema, chema, naomba nivishe pete. Nini nichanda chema, chema, naishima uiweke.
ISH DJ Ish 254.
Nina sababu ya kusema napenda kile kinachonipendeza. Japo mazuri na waza peke yangu siwezi kuyatekeleza. Nahitaji mwana anayejua kupenda, anikamini sana, asinitoneshe tena. Masaibu ya kupenda ni changamoto kwa kila kiumbe. Bila navyojieleza taridhisha moyo, lakini kumbe kumbe ni kichwa cha jogo, akistahili kilemba. Kumbe ni kichwa cha jogo, akistahili kilemba. Chema, naomba nimishe pete. Nini nichanda chema, chema, heshima uiweke. Mimi chenda chema, chema, naomba nivishe pete. Mimi chenda chema, chema, na heshima uiweke. Kuna watu wanajuta muda mfupi baada ya fungati.
DJ Ish
walidanganywa na sura ama yule mwenye pesa.
Now hear this.
Walikimbilia pete wakasahau heshima muhimu. Walikimbilia pete wakasahau kulinda ni ngumu. Nahitaji mwana anayejua kupenda, anithamini sana, asinitoneshe tena. Masaibu ya kupenda ni changamoto kwa kila kiume. Bila navyojieleza taridhisha moyo, lakini kumbe kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilemba. Kumbe ni kichwa cha jogo akistahili kilemba. Chema, naomba nivishe pete.
Chema,
chema, chema, heshima uiweke. Mimi chenda chema, chema, naomba nivishe pete. Chema, 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 heshima ukunyalika miwazama. Uliogopa mangapi? Yale yalopita ni ya ujana, yamekuwa ya zamani. Machungu kutafuna kumeza yanikabakoa. Ila kama ndivyo yanavyokwenda, wewe nisimeloa. Machungu kutafuna kumeza yanikabakoa. Ila kama ndivyo yanavyokwenda, wewe nisimeloa. Mbona nilete ushindani? Mbona nijishushe hali? Kwa nini nizuwe tafrani wakati sikuwe kwa ndani? Kilala heri, kilala heri. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala heri, kilala heri, kilala heri. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala heri.
Akiwa ye DJ Ish, nimechoka.
Siku hiyo nitakuja, tangara kwa mavazi.
The DJ who makes your mama twerk, DJ Ish.
Unitosa uwanjani, nitacheza kwa madaha na mbwembe mengine na wachia moyo. Kile kipindi ulikosa raha kwa ajili yangu, naona ulikuwa ndoto. Nitakuletea zawadi, naomba uzikubali. Nitakuletea zawadi,
fire,
naomba uzikubali. Mbona nilete ushindani? Mbona nijishushe hadhi? Kwa nini nizuwe tafrani wakati sikuwe kwa ndani? Kilala heri, kilala heri. Nimekubali matokeo na jipa moyo basi. Kilala heri, kilala heri.
Nikitoa video na kosa raha, mimi msanii bwana nikipiga picha na kosa raha, nikishinda studio na kosa raha, nikitoa video na kosa raha, mimi msanii bwana.
Oh my god, is this DJ Ish?
Yeah baby, it's
story
me.
Za mitandao zimekubadilisha, hata shabiki achangi hapo kwako inakuwa vita. Ulinipata nikiwa msanii, oh,
Unaelewa nikio chada mimi, ulinipata nikiwa msani, oh, ah. Unaelewa nikio chada mimi, oh, yeah. Kila nachofanya nakosa raha, nikichezwa sana nakosa raha, nikiangaziwa sana nakosa raha. Mini msani bwana we.
Now hear this.
Upendezi na mabati.
Moto fire, uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani. Mimi ujiza moto fire, uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani. Miazipo,
azipo,
kwa jili yako mazio miazipo baba.
Azipo,
akili miazipo wana. Steam nyingi kichwani akili zangu baba. Sijitamani nifikirie sana. Usinipe maruani mimoyo tama. Na mashetani enapanda kwa mana. Mimi ujiza moto fire, uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani. Mimi ujiza moto fire, uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya, nuksi uko nyumbani. Miazipo,
azipo,
kwa gili yako mzio miazipo baba.
Now hear this.
Boy child, that you naumia. Boy child, that you nalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, pana chilia. Tunajua mwanaume ni kungangana. Hata huyo manzi mrembo muombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want a million dollar. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Tea kanyumiza roho. Boycha yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Tea kanyumiza roho.
Oh boy child. Easy.